Yamaliza kesa wenu vanachewa kuba mchitongole chitiko benye mide uluwevi kulevyo kabasanya vana abobu wala hivyo yunge denye mguange insanji zino kachinobaga manchevu deko vana Uganda ukwe sulira yu vana gamba kubiko wabi no nabamu nebatu kano kubiko kulira nebatatu kakubobu yenza kakati nga sinzi la mumukoro kumukoro guwevate gese kumachinde country club ono Kampala ngebe mkubiko juko vienna kwe kumina umukage zoko fimitiliza kubiko uluwevyo kutulugunya abantu kusinzi la kuchikula chawe Franka Kutesa kuva mu kitongole kino ategeezezza nti gavumenti tennakola kimala mu kulwanyisa ebikolwa bino omuli okuteekesa mu nkola amateeka agabiziyiza ssaako n'okusiba abo abasangibwa ngaate babyenyigiddemu ono era asabye gavumenti efube okuteeka ebikozesebwa byonna ebyetaagisa mu kujjanjaba abaana ababakabasanyiziddwa mu malwaliro ag'enjawulo agasobole ate okubabudaabuda obulungi badde mubatambuze bulungi obulamu bwabwe ye Dr. Angela Nantongongo ono musawo ku ddwaliro lya Maria Teresa Medical Center ku Salama Road ono mu Kampala aliko byannyonnyodde ku kwebyo ebisinza ate okuviirako okukabasanya abaana bano okweyongera
okusigala eri waggulu nga tulina amateeka agatunuunyamya butuufu bwako nibigayo nga weegali abantu tetubamanyi oba community awali abaana bano abakabagisibwa tibagamanyi ofuna obusobola oti olina kutotera ku sitepeni oku sitepeni kuba abamateeka bakwasa amateeka gebasinga kukola ki ogamenya for example nze bonti omwana akula akwatibwa omutwala ku erosi bwotuuka ku erosi tebasooka okugamba tosooka genda mateeka sikukumeka wetubaamu mugumba ebintu bino omwana oyo ajja kuswala ate buli muntu muno nakula batya kati waliwo okutya oli anenda batya omwana ajja kuswala ebisanga nti omwana oyo tafunye rayitiyo nasiba nga alina tuma eyo egenda mutawaanyi obulamu bwe bonna bonna